tena ina reggae tuni atemu nondi muka funa katebe toseguka gwetula tosituka atemu nenya sirika oyogo itamuno ya kuogerere bibi mubano mwirwana kove ya kurwana kove wo abube bano ngate tuli mulugendo obaddo baddi uchimanyi fena tugenda eye watali rugudo muziki ze nyingi tuli tambo za migongo no mato ba mwavu oba mugaga fena tuli mulugendo wele kane tumya foto nesanyuka mulumu ndibela kufoto oyo jaja yagenda nesenga yagenda tubalaba kufoto Moze radio yagenda ne eke yagenda kati bali kufoto mama bagende mpola abantu bazibu boyi bagende mpola akwate mpola batuka wala katene wafeye moto bagende mpola abantu bazibu boyi bagende mpola akwate mpola batuka wala katene wafeye moto Were kanedi gidire, gulamu wakisera kanesa nyukire Were kanedi gidamo, tesiwa gana kugira Rayolu mubye mogera vitya parakira Bili bang bang, kuwa musanga ngasera Chiruma tumbi bude kwe wali okulachi Nawe wali musezi, tebaga lapa itako Uwasinga koba nobe kwa samaloko Magamba manyi wakizikiza mbuya katandi kokolanga yangu yokuziweza Bagamba manyika kizikiza Akubata hiti ngoyo mwana ya katandika Ngate manyika katonda Nganobu sente wakusonda Nalema no kunywa katundoba mama Ngeza studio nzisoda Ngana ye chinuma Presento kuluza nyana ye yetaga katunda Nembire kera katonda Ngaye ye kamadra sobolo kuyamba Katizi tandi so kutunda ne babijwe de gambu simanyi gakatonda babinyabo bagende mpola abantu bazibu boyi bagende mpola akwate mpola batuka wala katene wafeye moto bagende mpola abantu bazibu boyi bagende mpola akwate mpola batuka wala katene wafeye moto Na bakwasa mukama sirina chapakolela abantu betima goyambye tujja mu kyalo yafuola bangadde kudda ku zero gwenoyo guseka naye yandiwasiye mutufu gwolino kuba naye kuba nabira bakatimba genda mpola sirina gaddaje nafa kuba nafa wala ngekyokulya okukifuna kuba kutoba gwebuuza kokuyandaba Were kane tumya foto Nesanyuka mulumu ndibela kufoto Oyo jaja yagenda Nesenga yagenda tubalaba kufoto Moze radio yagenda Ne eke yagenda katibali kufoto Mama Bagende mpola Abantu bazibu boyi bagende mpola Akwate mpola Atuka wala katene wafeye moto Bagende mpola Abantu bazibu boyi bagende mpola Akwate mpola Atuka wala katene wafeye moto